Isenzo 13. Kwakukhona iAntiyokhiya ebandleni lakhona abaprofethi nabafundisi. OBhanabha noSimeyoni othiwa uNigeri, noLukiyu waseKurene, noManayeli wayondliwe kanye noHoredi umtetraki noSawulu. Kwathi bekhonza inkosi bezila, uMoya oNgcwele wathi, "Ngahlwaniseleni oBhanabha noSawulu ukuba baye emsebenzini engibabizele wona." Khona bazila ukudla bakhuleka, babeka izandla phezu kwabo babamukisa. Bona-ke bethunywe nguMoya oNgcwele behlela eSulukiya, basuka lapho baya eKupro ngomkhumbi. Ekufikeni kwabo eSalami bashumala izwi kaNkulunkulu emasinagogweni abaJuda, babe noJohane eyisikhonzi sabo. Sebedabule isiqhingi sonke baze bafika ePhafu, bafumana indoda ethile isanusi nomprofethi wamanga, umJuda, ogama lakhe linguBhajesu. Wayekhona kumbusi weze useguyu uPawuli, umuntu onengqondo enhle. Yena wabiza oBhanabha noSawuli wafuna ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Kodwa u-Eluma isanusi, ngokuba linjalo igama lakhe ngokhunyushwa, wamelana nabo wafuna ukuphambukisa umbusi ekukholweni. Kepha uSawuli esethiwa uPawuli, egcwele uMoya oNgcwele wamgqolozela. Wathi, "Oh wena ogcwele inkohliso yonke nobubi bonke, ndodana kaSathane, sitha sokulunga konke, awuyukuyeka ukuziphambukisa izindlela eziqondileyo zenkosi na? Bheka isandla senkosi phezu kwakho manje, uzakuba impumputhe kube isikhathi ungaliboni ilanga." Kwase kumfikela khona lapho kufiphala nobumnyama, wahamba efuna baza kumhola ngesandla. Khona umbuso sebona okwenzekile wakholwa, emangaliswa ngesifundiso senkosi. UPawu nababe naye bamuka ePhafu ngomkhumbi, bafika ePhege lasePamfiliya. Kepha uJohane wahlukana nabo, wabuyela eJerusalema. Bona ekumukeni kwabo ePhege baye e-Antiyokhiya lasePisidiya, bangena esinagogweni ngosuku lweSabatha, bahlala phansi. Sekufunde umthetho nabaprofethi, abaphathi besinagoge bathumela kubo bathi, "Madoda, bazalwane, uma ninezwi lokuyala abantu, khulumani." Wayesesukuma uPawulu waqhweba ngesandla wathi, "Madoda kwa-Israyeli nani nesaba uNkulunkulu, lalelani. UNkulunkulu walesi sizwe saka-Israyeli wabakhetha obaba, wabaphakamisa abantu njengabafokazi ezweni laseGibhithe. Wabakhipha kulo ngengalo ephakemeyo. Wababekezelela ehlane kungathi iminyaka engamashumi amane. Wachitha izizwe eziyisikhombisa ezweni laseKhanani, wababela izwe lazo libe yifa. Kwadlula kungathi iminyaka engamakhulu amane namashumi ayisihlanu. Emva kwalokho wabanika abahluleli kwaze kwaba nguSamueli umprofethi. Kusuka lapho bacela inkosi. UNkulunkulu wabanika uSawule indodana kaKisi, umuntu wesizwe sakaBhenjamini, iminyaka engamashumi amane. Esemkhiphile wabavusela uDavide abe inkosi, afakaza ngaye ukuthi ngimfumene uDavide kaJesayi, umuntu ongowenhliziyo yami, oyakwenza konke engikuthandayo. Enzalweni yakhe uNkulunkulu walethela u-Israyeli umsindisi uJesu njengokwezithembiso zakwakhe. Engakafiki yena uJohane wayeseshumayela kuso sonke isizwe sakwa-Israyeli umbhaphathizo wokuphenduka. Esegcina ukuhamba kwakhe uJohane wathi, "Lokhu enithi ngiyikho angisikho mina, kodwa bhekani uyeza emva kwami engingafanele ukukhumula isicathulo sezinyawo zakhe." Madoda, bazalwane, madodana ohlanga luka-Abrahama naba phakathi kwenu abamesaba uNkulunkulu, izwi lalensindiso lithunyelwe kithi. Ngokuba bakhile eJerusalema, nababusi babo abamazanga yena, namazi abaprofethi afundwa amasabatha ngamasabatha bawagcwalisa ngokumlahla. Nako bengamfumananga icala lokufa kuye, nokho bacela kuPilato ukuba abulawe. Kwathi sebefeze konke okwakulotshiwe ngaye, bamehlisa emthini bambeka ethuneni. Kepha uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Wabonwa izinsuku eziningi yibo babekhuphukele naye eJerusalema bevela eGalile, asebengofakazi bakhe kubantu manje. Nathi sishumayeza ivangeli lesithembiso esenziwa kobaba, ukuthi uNkulunkulu usigcwalisile sona kubantwana bethu ngokumvusa uJesu, njengokuba kulotshiwe futhi kulo ihubo lesibili ukuthi, wena indodana yami namuhla ngikuzele. Maqonana umvusa kwakhe kwabafileyo ukuba engasakubuyela ekuboleni, wakhuluma kanje wathi, ngiza kukunika okungcwele nokuthembekileyo kukaDavide. Ngakho nakwenye indawo uthi awuyukunika ongcwele wakho abone ukubola. Ngokuba uDavide sekhonzile icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe, walala ubuthongo, wabekwa koyise, wabona ukubola. Kepha yena mvusayo uNkulunkulu akakubonanga ukubola. Ngakho-ke makwazekini madoda abazalwane ukuthi ngalokho kumenyezelwa kini ukuthethelelwa kwezono, nakukho konke ebeningenakulungisiswa kukho ngomthetho kaMose. Ilona lokho layo yakulungisiswa ngaye. Ngakho qaphelani funa nehlele ngokwakhulunywa ngabaprofethi ukuthi, bhekani nina zideleli, nimangale, ninyamalale ngoba mina ngisebenza umsebenzi emhleni yenu, umsebenzi eningayikukholwa yiwo, nakuba umuntu enilandisa ngawo. Kwathi ekuphumeni kwabo, babacela ukuba lawo mazwi akhulunywe kubo nangesabatha elizayo. Khona sebehlakazekile abasinagogweni, abaningi babaJuda namaproselite aqotho bamlandela uPawulu noBhanabha, abakhuluma nabo bebancenga ukuba bahlale emseni kaNkulunkulu. Ngesabatha elilandelayo kwabuthana cishe umuzi wonke ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Kepha abaJuda bebona izicuku bagcwala umhawu, bakuphike kwakukhulunywa nguPawuli behlambalaza. Khona oPawulu noBhanabha bakhuluma ngesibindi bathi, bekudingeka ukuba izwi kaNkulunkulu likhulunywe kini kuqala, kepha lokhu nilinqaba nizisho nina nithi anifanele ukuphila okuphakade, bhekani seniphendukela kwabezizwe. Ngokuba iNkosi siyalezile kanjalo ukuthi ngikubekile ube ngokukhanya kwabezizwe, ube insindiso kuze kube semkhawuleni omhlaba. Kwathi abezizwe bekuzwa lokho, bathokoza balidumisa izwi leNkosi, bakhola bonke ababemisele ukuphila okuphakade. Izwi leNkosi lahanjiswa kulo izwe lonke. Kepha abaJuda bavusa abesifazane abaqotho abanesithunzi nezikhulu zomuzi, bavusela oPawulu noBhanabha ukuzingelwa, babagxosha emkhawuleni yabo. Bona-ke babavuthulela uthu lwezinyawo zabo beza e-Elikoniyo. Abafundi bagcwala intokozo nomoya ongcwele.